Xogayaari mahadi badda ee dalka Mareykanka, Mr. Mike Pompeo, ayaa maanta oo Isniin ah soo gaaray dalka Israa'il taasoo qayb ka ah boqoshadiisa bariga dhexe uu ku marayo maalmaha soo socda. Mr. Mike Pompeo ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu ayaga oo yeelanaya wadahadallo oo ku aadan heshiiska dhowaan ay wada gaareen Israa'il iyo isutaga Imaaraadka Carabta iyo waliba cadiyeynta xiriirka dowladaha kale ee Carabta. Sida warbaahinta Israa'il ay sheegtay, xogayaari mahadibadda ee dalka Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Israa'il ayaa sidoo kale ka wada hadli doona xiisadda Iran iyo arrimo kale oo muhiim ah oo ku aadan bariga dhexe. Xogayaari mahadibadda ee dowladda Mareykanka, Mr. Mike Pompeo, ayaa lagu wadaa inuu la kulmo isla maanta dhigiisa dalka Israa'il iyo wasiirka difaaca ee dalkaasi. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in xogayaha arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington uu booqan doono dalal ay ka mid yihiin isutaga Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Suudaan. Booqashada Mr. Mike Pompeo ayaa xoog ugu saaraya sidii loo wanaajin lahaa xiriirka dowladda Israa'il ay la yeelanayso dalalka Carabta si qorshaha nabadda ee madaxweyne Donald Trump looga hirgeliyo mandiqada bariga dhexe. 13 bisha aynu ku jirno ayay ahayd markii dowladda Israa'il iyo isutaga Imaaraadka Carabta ay ku dhawaaqeen in ay gaareen heshiis rasmi ah, isla markaasina ay yeelanayaan xiriir diblomaasi ah. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa noqotay dowladdii ugu horeysay ee dowladaha Khaliijka oo xiriir rasmi ah la yeeshay dowladda Israa'il, waana dowladdii saddexaad oo carbeed oo xiriir diblomaasi ah la yeesha dowladda Israa'il. Dowlado kale oo carbeed ayaa la filaya in ay ka mid noqdaan dowladaha xiriirka rasmiga ah la yeelanaya dalka Israa'il. Dowladaha Carabta sida Masar, Jordan, Bahrain iyo Cumaan ayaa soo dhaweeyay heshiiska ay wada gaareen Israa'il iyo isutaga Imaaraadka Carabta, balse dowladaha qaar ee mandiqada bariga dhexe sida Tunisia, Morocco, Turkiga iyo Iran ayaa si adag u diiday in xiriir lala yeesho dowladda Israa'il. Hussein Sahnouni, VOA, Qahira.